stress. Kumia pressure mwene. Yeah. Okay.
Ding it down. Ding it down. Dusunge wale pressure. Ding it down. Ding it down. Dusunge wale mawazo.
Aya.
Katika.
Yeah.
Katika.
Dingisha kila pali.
Katika. Wale pressure. Katika.
Ukitaka kusoba ha.
Katika. Katika. Wale mawazo.
Maisha ya. Maikwe na pressure. Wasipo kupenda. Jipende mwenyewe. Napange. Usilazimishe. Pambana Mungu atakusaidia. Natondonga iti mwendesi ya wando. Wamwita nukwa ili ya maundo. Think it that you.
Think it that.
Wewe.
Think it that.
Wateka.
Dusunge wale pressure.
Ukilia moko.
Think it that.
Woo.
Think it that. Dusunge wale mawazo. Katika. Katika.
Think it that.
Katika. Wale pressure.
Punguza pressure.
Katika.
Maisha ni mafupi.
Katika.
Eh?
Katika. Katika. Wale mawazo.
Osa kina yaku. Noisunga na feelings yaku. Yeah. Wadhini wakumia stress. We got race sober. Yeah. Baby ya mauta gethanu ina mauta mwene.
That you know. Ukwa nani wakavinda. Baivata wakutindo jine sitwesi. Duke mene wae maunengu atenjoni. Atenjoni yanga ini ya ukwenda. Nondondu meando kunenga atenjoni. Na mwiso mayiso kutumbi ya nae. Kavalo sunge nundu wadhi ninda wang. Ndo sinima ya kuola mawazo. Asiwe.
Think
it down.
Wewe.
Think it down.
Think it down you.
Dusunge wale pressure.
Think it down kila bandu.
Think it down. Think it down.
Think it down kila muda.
Dusunge wale mawazo.
Ndo think it down mao.
Katika.
Ona kiri mbati ocha.
Katika. Katika wale pressure. Katika.
Aywe.
Katika.
Woo.
Katika wale mawazo.
Nyenzunge, nole pressure. Kelele wacho uitu mangombe. Itanywa kiguye kanzunge. Kelele wawanda windonya. Nundu kwa kwa kelele ni motivation. Nduke yende siye muno kula kuyandu. Watio wakwe kana nandu maimuve. Onaweka tama ukume na maika kwenda. Weka nesama kakuiva na udhuku. Think it down.
Think it down. Think it down.
Ukilia moko yulu dingete.
Wale pressure.
Think it down.
Think it down. Think it down.
Hey.
Dusunge wale mawazo.
Think it down mwendo waku.
Katika.
Aywe.
Katika.
Hey.
Katika wale pressure. Katika. Katika.
Yeah.
Katika wale mawazo.
Think it up. Wete mu. Moko yolo 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 yolo. Yeah. Bambi. Bambulambulambulambulambulambulambula. Dingisha. Nukene ngelele pressure. Nukene yoseka kanda wihite nunduwa maundu.